mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro mu muziki mu minsi ishize naratembereye hano i Washington DC mpura n'abanyarwanda turicara turaganira ibiganiro bigeze hagati byaryoshye umwe aza kwiyamira ati yewewe ati niba utukuntu muri radio ijwi rya Amerika nigeze kumva ikiganiro ku ndirimbo ya kera yitwa Scarborough Fair ati rwose naragikunze cyane ati wakagira imana we ntiwazongera ukatwibutsa amateka n'igisobanuro by'iyo ndirimbo narabyemeye none rero namwe mboneyeho akanya ko kongera kubaganirira kuri iyi ndirimbo imwe muzamamaye cyane ku isi ku buryo budasubirwaho
Scarborough Fair Parsley, sage, rosemary and thyme Remember me to one who lives there She once was a true love of mine
Scarborough Fair tumaze kumva yaririmbwe na Paul Simon na Arthur Garfunkel amateka y'iyo ndirimbo rero nayahe Scarborough ivugwa muri iyi ndirimbo ni umujyi wo mu Bwongereza naho Fair ni isoko rinini mbese ni murikagurisha Scarborough Fair rero bivuga imurikagurisha ryo mu mujyi wa Scarborough mu mpera z'igisekuruza cyo hagati Moyen Age cyatangiye muri 476 kirangira mu 1439 uwo mujyi wa Scarborough wari ufite icyambu kinini gikomeye amato menshi aturutse ku isi hose yahazanaga ibicuruzwa buri mwaka kandi haberaga imurikagurisha rinini cyane ryajyagamo abacuruzi benshi cyane baturutse imihanda yose haba mu Bwongereza haba ndetse no mu mahanga Iryo soko ryatangiraga ku itariki ya 15 y'ukwa 8 rikamara iminsi 45. Usibye abasare bayo mato yahomokeraga usibye kandi abacuruzi b'ubwoko bwose bahazaga imurikagurisha rya Scarborough ryajyagamo n'abandi bantu benshi b'ingeri zose tuvuge nk'abahanzi abacuranzi abaririmbyi abasizi abakinnyi b'ubugenge n'ikinamico n'abandi bahanga b'ingeri zose twumve Scarborough Fair yacuranzwe na Celtic Woman. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke umuntu wahimbye Scarborough Fair yayihimbye mu kinyejana cya 15 ariko kugeza ubu ntabwo azwi muri iyo ndirimbo aratuma umuhisi n'umugenzi buri wese werekeza mu isoko cyangwa se muri kagurisha rya Scarborough aramuha ubutumwa bwo kumugereza ku mukunzi we uri muri uwo mujyi mu magambo make uyu muntu afite uwo akunda ariko ntazi nawe niba mukunda aramutumaho rero ngo akore uko ashoboye kose mbese akore ibitangaza bitabaho kugira ngo amwereke nawe ko amukunda aragira ati niko ye wabugana mu isoko rya Scarborough nugerayo umbwirire uwo nkunda uba muri uwo mujyi azankorere ishati itagira urudodero itagira uruteranyirizo azambonere agataka gato ko guhingamo hagati y'amazi y'inyanja n'inkombe azahingishemo umuhoro ukoze mu ruhu ibyo byose nabishobora nzemera ko nkunda koko noneho twumve Scarborough Fair mu ijwi rya Medieval Babes. turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo imaze imyaka irenga 500 itavaho idasaza yitwa Scarborough Fair. Ibyatsi umuhanzi avuga mu nyikirizo y'iyi ndirimbo ni ikimenyetso. Ubusanzwe byose bikoresha mu buvuzi no mu guteka kugira ngo ibiryo biryohe, cyane cyane inyama. Ariko uko umuhanzi abikoresha mu ndirimbo ye, mu buhanga bwe bwo kuzimiza, arabwira uwo akunda akamuri ku mutima. Purcell ivuga ngo ndu wawe. Sage cyangwa se soje mu gifaransa ni sinabaho ntagufite. Rosemary cyangwa se romarin jya uhora unyibuka. Time cyangwa tin ndashaka ko umbyarira abana. Twumve noneho Scarborough Fair yacuranzwe na Sarah Brightman. Cyumva radio ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Indirimbo Scarborough Fair yarakunzwe cyane mu myaka yose irenga 500 imaze ihimbwe. Uko iyi myaka yagiye ishira, uko yagiye isimburana, Scarborough Fair aho gusaza cyangwa se aho kwibagirana, aho gusibagana, ahubwo yagiye iririmbwa n'abantu benshi cyane banyuranye bo mu Bwongereza ubwaho nabo mu bindi bihugu. Bagenda bayihindura bakurikije uyiririmbye. Iyo ari umugabo, ubutumwa bw'urukundo abwoherereza umukobwa. Iyo ari umukobwa uyiririmbye cyangwa se umutegarugori, ubutumwa abwoherereza umugabo. Nyamara ariko uko byagenda kose, kugeza ubu umwimerere wa Scarborough Fair ntiwigeze uhinduka, ntiwigeze uzimira. Muri iyi myaka 50 ishize, Scarborough Fair yabaye icyamamare nanone cyane kurushaho, biturutse ku baririmbyi Paul Simon na Arthur Garfunkel, nabo ubwabo bari bakunzwe cyane bikomeye. Simon na Garfunkel bacuranze bwa mbere Scarborough Fair mu 1966. Twayumvise mu ntangiriro y'iki kiganiro. Noneho twumve iyi ndirimbo uko yaririmbwe na Amy Newton. Nshuti z'ijwi rya Amerika, ikigano dususuruke cy'uyu munsi na hagihumurije. Twaganiraga ku ndirimbo Scarborough Fair imaze imyaka irenga 500 ihimbwe, nyamara ikaba itarigeze isaza cyangwa ngo izimire. Ndabashimiye byimazeyo rwose. Uwifuza ibisobanuro ku ndirimbo iyo ariyo yose cyangwa ku muhanzi runaka, tuzakora uko dushoboye kose tubimugezeho. Adresse ni radio yacu gmail.com. Reka kandi mbibutse ko ibiganiro dususurike byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu gice cy'ibiganiro mu muziki. Maze rero mugire umunsi mwiza ndetse na weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, musigari mwumva Scarborough Fair yacuranzwe na Queen Strike murakarama.
To make me a child of riches.
please say Jesus name.